usikie fiti na dai kukupin maze usikie dizi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji na dai ni kudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie dizi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji takudigi to vifiti
kwa kiti
takudigi to vifiti kwa kiti takudigi to vifiti kwa kiti
Imagine that if you leave me, send the location, I go on kitty kitty. If I catch a party, I'ma know pity pity. Low come go day from busy busy. And she knows I'm too cheeky cheeky. Now why your friends see the moves sneaky sneaky? Bad girl thing, them are too freaky freaky. Chef fed by me, need take it easy. String and me janky lover. At your back, oh baby, bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Swing and me janky lover. At your back, oh baby, bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a soldier. Whoa.
Na dai ni kudigi, usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji na dai ni kudigi, usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai ni kuchiu ni kubloka big G na dai to relax to kidishi minji ban ban super aliban super akikupa basi cheza na giza mimi siko sawa nimejawa na kicha nimekuja kama nyota sasa nimenga Kisha, Murio akikupa basi buda pitisha Mishandle, dismantle, lights, camera, action Takudigi tu vifiti kwa kiti 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 Takudigi tu vifiti kwa kiti
Yeah, chat's all cool.